Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah. Yeah. Tear off the house. Rah. Apana pera kuipa nga mfesha kiss beside baba. Hera kurike ilafu ni kupera mushe lolo baba. Osa pera mongo choko kutiaka nyoronga ni menso ya bao chase. Usani peza pakona na gum sweet famous ni touches. Iye ipira kulepa freestyle ni wapasa ni damage. Nenze ona monga ni miti nkumba izi cash ni makabeji. Kupima mishto bunga. Yote uteka pochefe za kutasuzi bana mwene uridi unga. Si posting kunyumba nirina midwe na nsambika. Nika gona ni rota bachi nondo vima fuku manja wantambika. Hero yo geo other day told me ati get off nifanika big dick. Nice tinga cheko monga wa minister tinga cheko na speak. Gai wanga pesha mazvera monga astika kumari waki. Wa tristu mwako majema soni. Efe sashira movie mapaki. So hapa nifuna kunamba yako tizishimi kako pa WhatsApp. Ngani pere keko kuri yanko diolo wanasira kufima kapu. Ngani mwese kwa hunters ningazive vochitandi ne mukazi. Bola umwamba ni ya wonse get off. Chima epa chenga tilipansi. Big shout out to Jay Cash. Hamsunga mose mfana. You are doing good bro. Kwezi mucha safe na ka mfana. Na ongara chila mwakwina wa drift. Kumbuya so monga nkumba. Era big man mpeza ni mwon. Kwezi mdrapo rika monga pumba. Ndaba cheripa WhatsApp. Pati McClan sunga mose. Suo na Bobby na Mbof. Kuli slapa musunga mose. Ineo ukamba vanilla. Umuse nine itza mo. Nare mokutia marapa. Someone told me get off itza mo. Ela lolo wisdom, atupasa kolem. Ati mwaneva yope la dizo kumatero. No kwa misi ndiwe vayopa. Ata usho ukauza sister wako. Tosa choka pa nyumba nishi nice. Kazi pika cheka chasu femu na kufu tanka la chef anu waise. The hustler, kala chef anu waise.
Yaba,
fanu waise. Ule mchive. Yeah. K-Ruff, the hustler. Yeah. Yeah, at Keraf sini muzivo ngani sive pwana vara face mask. Hero pachanda na K9 hapa nise tiliko nga face mask. Hewa face mask palas tunga funa gera milo munga Trina South. Milo mwonga kanyoni kapanda mafake pono meka Trina South. Sorry Rico, sende venezo funa pande venezo funa. Na emirira maningi there wakai ndipe wana nipasa chifuna. Pa anyway no beef dopotusa kano sembe ndi artist. Akari computer mind na pishamu ndopotusa ndi artist. Hey na emwe ndi mweka badi mafuta bwanje muzola. Kwa zolo sembe muzola zola sembe simone kasomu kazola. Why so mapimpo kumfeshi monga kwa mndala wazegede. Big shout out to my team, I'm feeling good wazegede. Na ukatori teoli mumuntu veni kamba uzamvela. Muna saina bati ndili tipe muna nimvesa kochimwela. Napanga nimbo na katuni wako saoneka kanshu unyopola. Palas wanzeru wakupoka katuni wazipeza ndiwe nyula. Wanimvesa chachifu kushikalifa leta mankwala T7. Wagai tila vibes na keni wadola fika pati 7 cc. Sisko mutete fra yotinox newe newa teritori. Ndiyoza kakuza pari Keraf watia nazandu kaloli. Nibatia monga imbwa na ponzo ndepe ninkali lakona appetite. Batifuti nkawaona monga ule wanisilisi lako appetite. Sembe venzeli kwa monga moe nikangeneza wanveka kotaiti. Manjeni wosila monga chikuju chachibuto chosha manzi nga musho tapaiti. Hustler, yeah, Keraf. Yeah, the hustler. Cisco, I see you. Till I
vibes. Downloaded from ilovezedmusic.com.
Fly yo, Dinox. Nabakai guy. Yeah.